Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Nuhun jire to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Seku jamo wali sakraɓe heeɗiɓe. Hande woni 8 mars duwa studio tamani woni yo en ñalle e jam leygo ñalawma hertanago rewɓe e wi ministre rewɓe yambere nde huncantage hoore hono ɗum wowiri ni. E cakte yontere nde ƴaɓɓina nde men ko ɓaddi temedere e sappo yo mallinkoɓe ana e mabɓe rewɓe joyo garti iwde Niger fedde mallinkoɓe jaltinaɓe holti wiide yal yeela ɓeɗo wonno yaade Europe fangude Algérie. Kay toon yontere ƴaɓɓire nde mairie o mbiyan fuɗɗi larugol musel en ley gollirɗe mabɓe fanda muɗum yo andude hakika adadu mu commune o darani am saɗaji muɗum ɗingon sembe kabaruji amen hande beeten talatare jetti lewru mars tan 2022. Bisimilla sakiraɓe. Mali heɗintinade woni Sisile mo ɓen ministre rewɓe suuɓi bangal yambreji ñalloma hertanago rewɓe hikka 2022 e wi hooreɓe gollirɗe nde saabi alahaali leydi ndi wakkati joni o 8 mars lattata ko honono duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi. Kawrutal to boulevard indépendance yesso lamkoɓe transition ɓe woni mawɗo e yambreji ɗi. Keɗɗanno ko mi heɓani dow fayisago Ousmane Ñalbuli.
Janjireji nde yambere fuɗɗan talatare jetti lewru mars ndu wattu 10h ko hollita le heƴƴoji ministére humuninde rewɓe. Janjere wotere e nde yambere yo hollitingol mangol aniyingol wadde boulevard de l'indépendance ɗo Bamako ɗo. Ɗum yo kabaru keso ɗum wonno ko harɓe ministére humuninde debbo suko e galle wiide nde yambere pawinde dow ƴewtugol kabaruji leydi ndi waɗa dow gollida laamunkoɓe laamu hakkundeji o. Janjireji mbowɗi waɗede CICB aniyaki waɗede hitande hikka nde saabi kabaru no leydi ndi worri ni ɗum wonno ko ministére humuninde rewɓe nde ko holliti wiide. Ka noon jooɗa haalaji e golleji goɗɗi hollitingol rewɓe jokkinan waɗede fa timmode lewru mars ndu. Ɗum woni ko ɓeydi wiide gollirde nde hoorɓe re kolliti wiide du rewɓe wonɓe ley kerduji ɗi baɗɗitatake caggal ley ɗi janjireji saabi keƴƴaɗo mabɓe ana woni ley fedde mawde humuninde golleji ɗi.
Himmeji ben mawɗo himmeji kamɓe rewɓeɓe wakkati joɗo huncangol hoore sare wul zuro 50 keɓaɗo duuɓi kewɗi mbiyan hande ministre rewɓe holti wiide hunc mbiyan gollude ɗum woni tiɗallaka. Madame Sou Kadiatou Dia yo mbiyan tendinowo to ministre rewɓe mbiyan wonko hanndi ka keɗɗo fasango Alsisé.
Si vous voyez depuis
so min birfike caggal seeɗa min ƴeewi awa keyta kan e nandore mumen wakkati mum min jiyan rewɓe ka wonko heɓi le imadaraji ɗi gondi wadde ɗi fayso haɓo ngo ka timma e fan min keɓi wotenede saria goto ne hitande 2015 saria mo yimɓeɓe ko heewi mumen fuu noddirta saria Umuba Nadu saria 052 oɗo saria holiti wiide rewɓe ana handi e darde kañum en du eɓe kaani suɓeede eɓe kaani nomeede saria o holiti wiide du le temdere fuu eɓe kandi e 30 ɗum ka mi keɓi ɗum ngam saria o ka golle muɗum ana taaɗi seeɗa. Min ngara min ɓeyda imma daraji amen min ngara min kumpintina jamande kabaru muɗum min jotto yimɓele ɓamoɓe aadiji yalla saria o ana heɓa gollirede hono no wirani. Ɗi kulleji ko mi keɓi ko fuu yo jababuji imma daraji ɗi min gaɗi ɗino min ka ko kannanmi honoroɓe en tan woni ɓe ɓeyda imma daraji ko ɓe gondi wadde fa
hande.
Sakira mbaɗ tutahaklaji mao dow kabaru men banga bem amen Facebook haydu Twitter. Altinere mbiyen ñande altinere nde cikkitaɓe jaadinkoɓe gaɗi hippugol dow mbiyen poste larmi goɗo to tana hakka le laamu gaw mbiyen ley communiqué ho gollirde dirpa mbiyen jokko gollirde dirpa colonel Sagara holti wilde mbiyen yimɓe habitiɓe ɗiɗon heddiki hen ɗiɗon woɓɓe barmi terroriste en ɗum jeene o mbarama ndenno banggue goɗɗum ne anno wiide imadaraji ne jokkiti toon mondoro toon jamana nde kadi fa hande hakkillaji muɗum jotni ɗum fabaji ndenno wonko heɓani intala ak bilal keɗɗo fasango Ousmane Ñalbuli.
État major général des armées holliti ley communiqué goto wiide armi Mali o jaɓɓiteke o bonanda mo guɓe terroriste en pewtini ɗum beete altinere nde ɗum ko waɗi en haka ley région dirpa e notalla mabɓe ɓe keɓi warde terroriste en jeeno militaire en Mali ɗiɗon keddeke hen ɗiɗon du mbarmi ko ɓeydi ley windande nde. Jokko hoore dirpa colonel Mariam Sagara holliti wiide mangal paɗe jokkina golle muɓen ɗum daranade ndenako yimɓe e jawdele muɓen leyɗe nokkuji eɓe gondi wadde imadaraji to mondoro to le cercle douanza le communiqué soldats en ɓe ley faɗɗugol bomboje e keɓi ittude jetton ɓe ɓiɓɓe leydi Niger e Burkina ana e muɓɓen tewuji terroriste en gonduɗi e ñolde jiyama bangue d'accorde militaire en mondo oro nde. Ɓiɓɓe gueni ndi jooɗiɓe ɗo Bamako ɗo kolliti alan o wiide ana guuli paɗa heydere waɗa ley o nokku e darti ɗo réseau ngaji téléphone mo intine fa yettareɓe paabire guureji.
telaji coronavirus ga ben latidol sababu ben jagul harameni tidi ben imminama denno kabaro iwi chakri internet kabaro heba ben kambe maison de hajj holti wiide denno fuddugul fuditingol wudugul imbe inde yimbe bangal umra kanye ben hijore fuddi denno adadu hika woni unyaji sapo e tato e temet tato e noga e tato abdul fata sise woni horojo maison de hajj ko hanni adam amadou hayda ken fasango al sise
ça fait 2 ans qu'on a pas
pi ana heba dubi didi jo golleji amen I fuko dari sabi nyaw covid 19 immin gol dilo sartiji kay hune nafor sanne jure amen min te puddino jati immin dado na heba lebbi tati jon sabi min puddino golle umra o ko yottoto malin kobe unay didi na ru unay tati woni kebbe wadoyde umra mu dun hikka golleji winna gongol kamin puddino dun fade hande rowande warde hikka yimbel bindi be adad mudu ana yottole temdere fu chapan jego na chapan jetti adad goto mo lindi hokete hitane fu o wondo tafu ko woni yimbel unay sappo tati teme tati nogay ni leedi maline mangal mudu fu al musadda hijjo o ana uri miloji didi unay temdere ay unay debe sefa start goto wondo hen o ni woni pesa gongo
vraiment sur le vaccin
ko warata demdo e jeno malinko be ben nande mabbe robe en joyo ben yuti warti yude niger chekte yonterande be do hamben far haaji yila mabbe wonno ben e wi yila mabbe e wi golirde humaninde malinko be jaltinabe denno yaade europe fangude algerie denno fangude alger jati do ni la morde algerie be do benga garti leedi mali bangal faba fu golirde oem ousmane jara woni horajo fedde aem ame dum woni ke ben fedde humanibe malinko be jaltina be won ko hanni fatia tarke no fasango alsisi
le trajet était très long
lawongol juuti sanni no be gartane be tampuno be sanni leedi niger latige gendarme kanyum kabiti tobe goljidobe ame de leedi europe dun sabi so be chakko yimbel ngado be witta witta be min ka ko kannam malin ko be ngado be witta witta be ni woni be paama wiide witta witta gongol ko ay hakima be ngabe andadu wiide dawol fu won dati di hani jukko fi nangude lawol dawol so taybe jogaki talki ko baawi landede ko kannam be kasendo woni be tawta hewule talki fu gibe andi e be baawi landeede le dawol mabbe ngul fad mabbe immaade ko naadami kanan ko be lindi du woni be ngada ko be baawi fu yella e be deena malin ko be sabi miden mili ti dalla kay margal bongal sabi bini wita wita ko hewe beedo yimbe fu
ele hitane 2020 hultan wiide gollere kewde ko manide waltingol bibbe jallo juinama ni region ngaji kay sikaso kulkuro esegu duni ben e sabi gollirde sezat de projet ko manido ben gollirde manide ben waltingol dido bibbe jallodi e ben hultan wiide ko mon ko hultan le kawrtal ben kabar projet o nyande altenere bamako do kambe demo bo hulti wiide projet o naf be sanne ben yiri dun kebe mabbe mamman baba kunta ko heben ken fasango alsisi usman nyalbuti
haure talkhaku rafi ngure na do rende yigaji gondile lenji hani lata da imadaraji dimi kani fewde mudun so mi jibbe fa yirwer warale lenji non holtiri wide kanko coordinateur projet o e jude kanko docteur tayru abdullahi yido golleji wawa hebude lawol so ni wana mi beedi imadaraji dimi gondi wadde bangal demal yalla ko tewtete ko ana hebe dum ana wawi faabaade hebugol golle
nous avons
min gaddiri dum do ande kessede min kebi faamu sanne do mudun himbe ko jegidata ko min gatta fu yo daranaade wadde projet ngaji dun ana beyda namin faamu min paabe ke du remobe no daranirto wadde embauche dun ana beyda wadde fa darano no kebe tan gureji dabaji mo en mo inde gureji nafoji bod nawtrede fa hokke dabaji
le ngodo hejo min janginama min martinama kumpadu hono min gatta yalla miden jirwina jaguji ami do e halaji demobe urbe region kai kan sikasu chubabe le projet o
projet sisat wadi faamin denta sabi o projet miden dema miden darano du waylitinde miden keba nafa suttugol ko min demata dun projet o holitimin hono mi awurta fa gasa bambari ngebbe ko himbe garta jewde gese amen dun sabu mo wadi faribe ko yata cappande joyon jaba golidinde amen le hitande jabbinande
o do projet mo jawdi mudun yottoto milioji temede joyi cefa ambassade leedi norvege darani dun o waran heddade fa hitande 2023
to kay to no mairie commune o men fuddi yontere jabbinede larugol men yalla andu kambe gollo men musel en gonbe le gollirde de fanda mudu andude hakika yubo inde ben janginobe mo commune o darni am sadaji mudun golle mo men weli sanne syndicat janginobe holtiwide gollidi na gondi men yar yoso no fevri kanko kiyada men to kay to mahamadou samba jallo ke ene ke ne fotango usman nyalbu alsisi
dar gol yalla musel en be ana kibbe watte le cuudi l'école jande le leere le commune kay o imadara wonde do gollidal syndicat musel 1 do wonno ko mahera ibrahim sisse jokko hor mer commune o ko holliti wede o tindini wede dum fawi do daranagol kananka ku lobbo lamorde mabbe ne
nita transfer
la muleji di yoppi chuul le kol ngay leerde juude meri ngaji di dun ne wajibe juude amen mi anda hobbe min gollidita mi anda do hono foti sadda mabbe warta mi de kasindini andude adadu janginobe be min jogi kan en du andude joddi mabbe hono foti warta e kalsi ko min jogi ko
sur notre budget
meri o tewti amen hunchinde hore gol horgol no gonden jondo fu an wonde yaadu ne yidira du wonno ko yunusa keita secrétaire général sineb commune urbain kay ko holliti wide
yontere bettine le chuul le koy kap jungo nyaamo mayo ngobe gonno dedo yontere le chuul le koy jungo nano mayo ngobe goni golli di kana wada no mujjiri janginobe wala futti dalla mo holliti fewde golle
holliti wide gor horgol jukina fatimode lewru marsndo wonno ko mamadou samba diallo hebe ne studio tamane iude kay
yotre meden hertande hande ana yowi do idde yimbina finatawaji hono di ngurdi wakkati juno denno kanko lali tangara yidi e surbaabe jokolbe jogabe keddana ko hebani bangal fortango alcisse ousmane nyalbuudi
buguri sonoku nyamato nadu kolokele de inde yo inde finatawa yimbele ardi nodo membe ana yidi no sanne no direde di gala nyaloma hande o dido indeji ka fuddi fandude sanne yoga sukab jokolbe hore du yida fei no direde dum e be jago notare inde di sube no dirama dum non holitiri wide kajatu goro jangole jangire do
moi je kayme de mila yidon yagirade inde mon tan non tawena yidum inde de tawden e dokiten sukab men ka idu nawbe sini no dirama de yeso bandirabe mabbe
devant leurs amis
maji hawa chango goddo ka holti wiide kanyun ka ana yidi jaati nodirade inde ni o fi nedo inde latto sababu holitide hoto o yuwi
sumadi hawa
medi wi'e madi hawa sini wi'ama madi hawa on watti fu hakkilo himbe e himbe kay yaata dun an holla wiide e inde an gada fa ande do jomu jota dun an han laataade nyaajo fu buri do inde de ndokirete e inde ndokete den ana joggi nafa sanne
c'est important
le dunke andan be ko waruji bili de finatawa sarabe je han sukabe jaman hande o hodo woni nafa indeji di yalla ebe keba famu do hen ben sherif jabati dunki andando kabaruji bili de finatawa
la non compris ko himbe pamata ko sabide inde ana dokke dun sabbe binati dalaw min joni sini mi wiyam MP mi halna ko sabide mi noddire ni wala fu ko biami ko facci tata dun dun an wawi wadde am wasa jabude noddirede ni an wawi nawde kam sabbe mi anda ko sabbi nenno an wawi hono dum majjere non ko buri mojjude sara be kane hollitinde sukabe mubben ked woni koro inde de dum wadde
indeji finatawaji amen di ka ana wondi majjude nyaloma hande o indeji ittade alquran kan injila banti darna mudu hande tay ko to be ka ana lando hore mu en bi ko dun tawa fu jina hana yupude neddo hejinde chagal inde finatawa mudu
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suede danemark suisse republique tcheque et union européenne
bongal kaburji amen lekira duuji to yoso tun hultama wiide Hamidou Sidibe woni horojo kesso cooperative kabaru kosam circle o yontere jabbinende o suba wotu batu modo mo ben ko buri tabana njo yimbe le kumani be mangal margal dabaji ngari e mudu ndendo ndedo bendenno biro o mo ardina yo yimbe sappo e dido manda mabbe yo duubi joyi fedde ben haybonde yimbe mo yimbe njoyandunno juinama ro ben modo e golle manda makko yo woto do yirwere kabaru kosam le circle o e mako en timnan na kabaruji di to bafulabe ton do holta wiide ben yimbele gellel kembele le commune jakko goldir ben gudirdo bafulabe kiloji temdre e chapande joy bammi chapande jegom jafudun bammi aniya may mo itinde datul hakune mabbe e sitakuru jamare de fufu jabani ngommi jo jokolbe e kaki goldir mabbe holti wiide mo intingol gol do datul newan sanne jahul e garul hakunde gelle didde sagrabe en timta kabar yamen mi to tanga sadu fum tare do bembal amen 3w.studio.tamnim.org madu no do viamo 3320 do sere yotre meden magazine yotere meden magazine handi na yowi do ben yimbe njahobe njola bangal lamu kay handi to kambe markabe ene jidi sade yaade tagal leedi di totede ben arsugo mabbe kanko arke touri wonko ban en ko yey kay ko kadan fetangum yo hora yo en nyalle jam
to kay ton do sinuji kewdi mali na wodi hono
markaɓe kasunkoɓe e fulɓe wita wita yo sifa tawangal baraka fofana yo goto yimɓe la golloɓe ley gollirde maninde wita wita le lamu kay
sunjiwaji
gon toon wita wita jaati woni tawangal mabɓe hono markaɓeɓe ɓe jeeya foof na jaaha saabi ɗoɓe goni ɗo tiɗalla woodi ka wona tan markaɓe wakka juno kasunkoɓe heeɓa dun na kinni kabaru muɗum kay yo nokku wita wita yo dun nokku ɗo yimɓe la heeɓe ƴaɓɓorto yaade caggal leydi ndi bangal kirol leɗe Sénégal e Mauritanie oɗo jeeɗo Côte d'Ivoire e leydi Mali Aminata Sy jiɗɗoyde caggal leydi natton wakkat juno o gilla 2012 mo wondi e imadaram muɗum law o juuti sanne e wii makko
ɗum
fuɗɗi sawitte laaji ana woodi noon hakkunde amen e laamukoɓe kala wattuso mi jii habitiɓe ɓe kalisi ɓe joɓata ɓe ndenno min iwi toon yaade agadez fade amen yaade to allangéri balɗe kewɗe min gaɗi dow ɗati ɗi le taxi e koye nande muɗum sato min jaran koyɗe sato min balanna dow jarendi caggal rafi ɓugol lawol aniyaji kewɗi yalla yaade leyɗe tuwakuɓe Aminata oɗo gonnoɗo caggal leydi hankasen to kay toon jooɗi ɗo o fuɗiti hinnade gurdam makko
le parcours que je fais
dawi kewɗi ɗi mi waɗi ɗi laatiki sababu heeɓi faamu mawɗo tama ɗum no heeɓi hinnade gurdam an eley sifa goɗɗo ndenno ko wajotomi heddiɓe ɓe ɓe ɓama aniya hinnade golle saabi ley ɗum neɗɗo wawata hinnade hoore muɗum heddade ɗo jeeya dawde yo hunde muɗɗunde e ɗum laato e ley alhaali moƴƴo ɗum ɓuuri ley hitande 2021 ko warata ujunaji nayo temeɗe nayo mbittoɓe ana e mabɓe ko ɓuuri temeɗe nayo sukaɓe birfitiki kay toon yogaɓe mabɓe kay heeɓi faaba laamu o ewi ardiɓe concédé cercle kay heeƴoji na gondi huccinde hoore yalla newa muya na heeɓa heeɓugol golle ɓeɗo sukaɓe gartuɓe ɓe keɗɗana funage sisoko kanko woni secrétaire général conseil cercle o min keeɓi limtade sukaɓe yogaɓe hasidiniɓe ɓinade golle ɓe mbara temedoro min ekkitini golle jaati min paabiki sanne jaati rewɓe gonɓe ley kabaru jaagu ndenno ɗum latto sababu yimɓele jiliɓe wittude ɓe ɓuyto sanne hakkunde 2013 e 2017 ko ɓadi ujunaji jetto mbittoɓe garti kay andon dun sappo kewɗi galleji mursa mabɓe mabɓe ley région o caggal mutugol lanaji ley maayo geeci méditerranée